Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi o jam nyalle mod Ousmane nyalle bulle kabaruji no nujire to boggi jande to alsilamen jambinan jammaako o mauludde 2025 le wattu mo wayde dejjere habbi hore yamberende ana fawi do yettude ko nulad Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fini adna le mali le hitan 2024 nyawu jabette nangi ko buri himbe ujinaji temetaton e chapande njoyon e njeddon iwde be duube noga yaade chapande jeddi e jena Federation International di Diabete FID hoki de e jatte yodi won sembe kabaru di handen alkamisare nay lewru septembre 2025 on bismillah hadade si jottamani no mbirmi on le fuddade kabaruji di alsilamen mali jambinan jammaako o pinal adna nulaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam alsilamen balan le misi deji hawritinde le nokkuje wadde wajuji jangude qur'ana e wadde du'a wuji e nyaagundeji Allah hedun woni ko darta alsilamen le o jamma maulud e wi almami alhasan modibo ba ngollo du nokku noddirta do centre islamique de formation et de documentation fandande yambere yo miccitaade nulaado Allah o e hollitinde jingu mako e teddengal mako batte ndattugol mako jam e yarndirgol kede ko wi kanko Alhasan o do facci kede ko wi kanko hore mako
o jamma wala jamma nyamdu tan ko watte hen e farha o jamma miji jamma alquran so nelal na e jamma o woni message paix et paisibilité o jamma o yimbe pale de fu den jiya yimbe nan den tindira en miside jamma fu don ana hani jama o nata e golle mudun al khaira e jam imma e jam hebata ke salaso en dente diri Allah e nulado e Qur'an ono o jamma ila wala juni yimbe na jangano burda jangano gurdam nulado sallallahu alaihi wasallam ana hani jafodiren ana hani dokkondiren juude gollen yalla berdeji meden nangodira
yamber mauludde hikka fawamadu sisili mauludde lato ko waddata potal hakkunde himbe e yarandirgol dun hawri wattimo rafinde nagu beedi hebude sembe le region ngaji kai e nyoro alsilamen ana kuli pati dun lato sababu buytude yawara himbe dun buyta jangere mudun nyaloma kenyan e mobilaji kewdi kanya e civil en juta le lamu nyoro himbe yogabe e nangabe njoppitam heddibe ana kiddi e juude nangube faybidirene famke den Umar Waygallo
yimbe le joyen kabore teddude kanyi en ciuttol mobilaji tetti be ciumi nay won yimbe le dubbe ciuti no sedi bombe tombe kollitiri wiide be mi mobilaji diddi fu yo siri faaji nyoro kanyun jeedi yimbe le wombe tombe ciediki wiide du ciagal ko joyen kabore be cetti jamarnde ko robbe fu njoppitaama worbe be nangi dun en dum wadi hakkun nokku no dete seba bugu kanye dumara idun le laamu jeema fande sedi bombe tombe kollitiri mangal pade an gonde wadde imadraji le o do nokku micciteden wiide kanko gouverneur nyoro mango holitide jengol waran haded le o do nokku fu dabaji uroji ciagal leedi ndi fu natta ton
le mali jabet nangile hitande 2024 le himbe teme doron fu ko buri nayon hono hakke himbe ujinaji teme taton e chapan e njoyon e njeddon yottade teme de nayon be dubi noga yaade chapan e jeddi e jena e wi federation international di jabet FID dokotere en koltiwide o nyaw ana sababuji burdi wadde tajgol chaldi nyawbe yogabe fu buri sini jomun watnaka hakkilo bangal sawrugol kede ko docteur amagaratu go diabetologue wi Moussa Malle Cissé do faccita Oumar Waygallo
ces complications au niveau
de yogay tadel de joomono way latade bundo jati ido way waddude nyaw oyredo wakatiji an way nangoyde fa berne joomun so jabbiti tawama ana e joomun so do selay hewde caldi joomun sanne so selay barmude tan nokko o yahan tan ana nyawa yaade fa cakiti sina nokko o tacce no neddo way tedrade o do nyaw tinno fati joodo nokko goto wakkati fu wada birki sembe caldi famde nyamde ko jogi sukkaradu yawa do hono tedirto wakkati fu fati berde mudum woya
la gestion du stress
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
no bamako do ndiyameji toboji e nabugol mayango ana hulbini le nokuje yogaje nokku nodirta do bozo danga deande gonde sera mayango himbe mudun ana njodi do tajnesu batte beedugol ndiyam mayango e be darta elam ofia dabereji no ndenagu hebirte baysa nyare conseil amirin deande bozo daga notegel ndi Musa Malis ko do faccitango alisise
saro nere kom
ro wonde le on do wakati goto tawi fe goto amem wala do natugul ndiyam dam e amen kam min diway dum faham sabi kam mo ona hiddi tugude faham cuudi yogaaji kany en kan ndiyam naate mudum jaati sugula ka ana amin e kol waram bantede fe boyata ndiyam mayo ngone modja miden jidi ndiyam minem sabbe nga ndiyam mayo ngone wordi le nyalo mo hande o liddi hewata ke le mudum kum tewtirta gouvernement oni woni o gayto tuundi ko wonle mayo ngoko yalla mi de keba ko nafata mi
de vraiment ka dañi
Afro basket be kibina dubi sapo e jeegom gondude wadde Rwanda sukabe Mali worbe puddiri no mojjiri alkamisar handen tiagal ko be kawi leydi Liberia chapande jeegom e jeena chapande joyi e jeddi kanyen bibbe rewbe Mali be kanyu en du tapino leydi Angola chapande joyi chapande nay e nay holitinde wiide sukabe Mali worbe nayon ittama tiagal ko fiba jeewi jamu benna wiide dubi mabbe jabbeke handen gubal malingal fi modun jetton tan woni diibe tagal dun ko fayidu kabar balon egle mal don jaga bulle mal de pidan jamma ko watu 19h e le leedi maroko to fiidu de e leedi comore pide pawidu do nyaloma jaddo ba yaltingol ya gol coupe du monde 2026 sakira do kadude di kabaraji kiki da ko on en imrana kilumaga waran jukinde fansin kore